Bombi sona da ponga na bana, bongelele bombanda na kokateo, bombali poto monana, na kanga mikolore, bana kokate sherie, ni bana bombanda. La poco catengo li para bombanda e papa
Baninga batonde kono minanda ko papa yo 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 Du 1er janvier qui non a sous kambola honor chérie Yanga na bana totala kamikolo miso Miryanda ko ngana kokate mama Ngona kokate chério
Ni bala bomanda boli mo compliqué oh chério yo yo Yame sana tengo li bala bomanda e papa Mama banda molimo partage oh chérie yo 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 La coco catengoli bala bombanda papa
Soki boye to kabola likuela vivo se chérie
chérie wawa
Ope sanganzela na songa moka chérie yo 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 Nasala bilanga na bokolo kobana Mama yo 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 Ongara lembi mama Ongara baye yo yo yo
Nibala bombanda boli mwa komplike o sheri yo 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 Kame sana tengo nwa bombanda e papa Mama na boli mo partage o chéri yo 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 Na poco kate no li bala bombanda papa
Usa o kali kambo okay ye Thank you.